Oya, gang, gang. Oya. Oya.
Me.
Ikama ni metoloka milembe, cheese.
Kizi ni meteka bendera. Jijiri nataka mwendo mpera mpera. Sione na kesha na sakaela. Oya mwana ni petano kama msera. Piano limetoka kwa Mandela. Bongo tunakula bata hadi sekera. Aronambia kaza mpelela. Oya mwana ni petano kama msera, eh.
Kama wo, kama wo. Ili goma la uko limepigwa tunaluka wote, eh.
Kama wo, goma la uko limepigwa tunaluka wote.
Kama wo, kama wo, eh. Goma la uko limepigwa tunaluka wote, eh.
Kama wo,
oya.
Goma la uko limepigwa
oya,
tunaluka
oya,
wote.
Oya gang 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 gang. Wanangu wa gang gang. Oya kwa gang 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 gang. Oya tuko gang gang. Oya gang 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 gang. Wanangu wa gang gang. Oya kwa gang 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 gang. Oya tuko gang gang. Oya oya
oya we.
Piano we piano piano. Oh nini petano. Piano we piano. Piano, Pauli ni petano.
Ipe,
tano.
Hey,
tano.
Ipe,
tano.
Hey,
tano.
Ipe,
tano.
Hey,
tano.
Ipe,
tano.
Hey,
tano.
Oya, oya, oya.
Hey,
oya gang gang. Oya.
King on this one,
oh yeah. Ni kama ni metoloka milembe, cheesy.